Amakhosi esibili isahluko 21 uverse 1. UManase wayeneminyaka eyishumi nambili ekuqaleni kwakhe kubusa. Wabusa iminyaka engamashumi ayisihlanu nanhlanu eJerusalema. Igama likanina lalinguHefisiba. Verse 2. Wenza ukuba emehlweni kaJehova njengezinengiso zabezizwe, uJehova bagxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 3. Wabuye wakha izindawo eziphakemeyo kweze kuyawuyisa izichithile. Wamisela uBhali ama-altare, wenza u-Ashera njengokwenza kuka-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli. Wakhuleka kulo lonke ibandla sezulwini walikhonza. Verse 4. Wakha ama-altare endlini kaJehova. UJehova asho ngayo ukuthi ngiyakubeka igama lami eJerusalema. Verse 5. Wakhela nalo lonke ibandla lasezulwini ama-altare emagcekeni omabili endlu kaJehova. Verse 6. Wadabulisa indodana yakhe emlilweni, wahlola imhlola, wenza imlingo, wamisa abanamadlozi nabathakathi, wenza ukuba okuningi emehlweni kaJehova, waze wamcunula. Verse 7. Wabeka isithombe sibaziweyo sika-Ashera, asenzileyo endlini, asho ngayo Jehova kuDavide nakuSolomoni, indodana yakhe ukuthi, kulendlu yaseJerusalema, engilikhethe ezizweni zonke zakwa-Israyeli, akuyukubeka igama lami kuze kube phakade. Verse 8. Futhi angisayikuzulisa izinyawo zika-Israyeli kusuke ezweni engalinika oyise, uma beyakuligcina kube ukwenza njengakho konke ngibayale ngakho, nenjengako wonke umthetho eyabayala ngawo inceku yami uMose. Verse 9. Kepha balalelanga, uManase wabaphambukisa, baze benza okubi kunabezizwe abachitha uJehova phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 10. UJehova wayesekhuluma ngezinceku zakhe abaprofethi wathi. Verse 11. Ngokuba uManase inkosi yakwaJuda enzele izinengiso, enze kabi kunakho konke ukwenza kwama-Amori ayephambi kwakhe, wonisa noJuda ngezithombe zakhe. Verse 12. Ngalokho usho kanje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, bheka ngiletha ukuba phezu kwe-Israyeli naphezu kukaJuda, ngangokuba bonke abakuzwayo izindlebe zabo zombili ziyakunkeneza ngakho. Verse 13. Ngiyakwelula phezu kweJerusalema umucu wokulinganiswa seSamariya nomthofu wokumisa indlu ka-Ahabi. Ngiyakwesula iJerusalema njengalokho umuntu esula izitsha, esesula isigumbuqele. Verse 14.
Ngiyakushiya insali yefa lami, ngiyinikele esandleni sezitha zayo, ibe impango nento ebanjiweyo yazo zonke izitha zayo.
Verse 15. Ngokuba yenzile okubi emehlweni ami, ingicunulile kusukela osukwini oyise abaphuma ngalo eGibhithe kuze kube namuhla. Verse 16. Futhi uManase wachitha kakhulu igazi elingenacala, waze wagcwalisa iJerusalema kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, ngaphandle kwesono sakho onisa ngaso uJuda ngokwenza ukubi emehlweni kaJehova. Verse 17. Ezinye izindaba zikaManase nakho konke akwenzayo nesono sakho onangaso, angithi kulotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na? Verse 18. UManase wayeselala koyise, wembelwa ensimini yendlu yakhe, insimu ka-Uza, u-Amoni indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 19.
U-Amoni wayeneminyaka engamashumi amabili nambili ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka emibili eJerusalema. Igama likanina lalinguMeshulemeti indodakazi kaHarusi waseJothiba.
Verse 20. Wenza ukube emehlweni kaJehova njengalokho enzile uManase uyise. Verse 21. Wahamba ngezindlela zonke uyise ahamba ngazo, wakhonza izithombe azikhonzayo uyiso wakhuleka kuzo. Verse 22, washiya uJehova uNkulunkulu wawoyise, kahambanga ngendlela kaJehova. Verse 23, inceku za-Amoni zamenzela ugobe, zayibulala inkosi endlini yayo. Verse 24, kepha abantu bezwe bababulala bonke ababenzele inkosi u-Amoni ugobe. Abantu bezwe bambeka uJosiya indodana yakhe inkosi esikhundleni sakhe. Verse 25, ezinye izindaba zika-Amoni azenzayo angithi zilotshiwe encwadini yezindaba zemihla ngemihla yamakhosi akwaJuda na. Verse 26, wembelwa ethuneni lakhe ensimini ka-Uza uJosiya indodana yakhe kwaba yinkosi esikhundleni sakhe.